It might look kindly funny this morning to wear my old.
Go bona la ho makatsa o sengwe wa para jasi ya ka kalani. Empa ke ne ke thabetse ho ke sa jasi ente e o tshwere ke empileng yo.
I seen brother Neville up here the other day with that nice. Bona mo ena Neville o di mo mona ka tsile leng ka supi ente eo.
E sa mo tshwanele sa mo tshwanele. Ne kana na tshe. Ine sha bala le ntle. Bili kutse bua ka yona kana hana. Ke ka para jasi ya ka fela kalani. Pehla ka.
You know I believe we never grow.
We all dimela hore ha re ke ho ka mehlare me ya ke ba tlo hola o reng ka taba eo moena le
ke
ha ke ba tlo hola le ka mo re ba tlo dula re le bana fela.
Brother Branham, I thought you had on one of those tires like these higher class ministers. I just glanced the corner of my eye and I thought maybe you'd put on a robe. Complimentary to that nice old.
Ke baba tsa siente eo ke ke tare ke ke ne ke hloka hampe ya holo me ke ente ka ofisa eo ke ding ka ba le yona
le ruri ke anane. Brother Roy Roberson, I don't know whether he's here this morning or not. He had some.
Memoina Roy Roberson, ha ke tlo ke o seng mona ka ba tshe. O bile le siabo kgetho nya yo. Me ruri e bile kgetho ente. Me re re thabile haholo ho ifumana.
And so we are very pleased to be back in the house of the living God this morning.
Me ka ona thabetse go tla tunya mo dimo o phelang se mona. Le o thabela dina go tsena tsa kopano go pota lentshila hai le bo hlokwa hlokwa.
And it's soon now that me ka pele jwa le mo
amrena ratile ke ka me yango ya mo se o mawate. Ke ya gola le bone ho businessman's voice that I re ke ya mo se o mawate go di ena etla.
And we will be soliciting all the prayers of the people that they will pray for us while we are
away.
It's seemingly that overseas my meeting seems to be
better. Because it takes better.
In was telling Brother Mercer that I listened to, he gave me a record player.
Ke ne ke mametse ke ampa tsa tsa mantsi
a sermons.
Miss Nancy ha di sitse tse ding tsa dithero tsaka. Ka tiba ke hona hore ha ba motho a mmamela e ka be e be le mo hau wa modimo ho bo. Ba kile ka nahana nka sebetsa hantle ka mo. O ntse a di tsatsa e le yona e ntana o ke ke wa hola ka rolo e wa ba kapa o sitile fa tsa mwana wa hae. Ke hola ho e le ho haula. Empa ke a le bolella ke ne ke mametse ke maketse a holo ke. Ke ro e fokolang ka o fitse e nkileng ka yuta bo pelong ba ka. Ke ne le ya ka hani mono 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 e hati sitse ine implicante a holo ka tsira khona lo ja tina re yaka ka ya ka tswa ka hule ka tsira khona ho robala di sibo
and went out in Kentucky with brother Woods. Nikatola Kentucky
le mwana with maoban ho khuteng ka re mwana Woods ha ke bone ka momotho a ka tang ke mo ka ke bua ke mo poko di bo bo kakang ho ipita pita ho kalo me o ho fosa melao ya puo le matshwao ha ona le ho ke fela ha ke tsi di kare e ho khothaditse ka mogwa o itseng ho tiba ho bana e ka mele be le mo di ho tsiwa ho be o sa tsoba mo ho hang ke han ka ona ke nne ke tsoka le mo na kholi ya hola o teng ka mo a ho le ka rialo ho yena ke ho o ne a tlile kinse ke mulela ka yo tar muina kholi ka botshepe ke kan se ke atametse di dimo tsa mashini a mararo tsa go go le ka moriri me ruri ke tamaile ho tiba seo thero e leng so ka re e o tie foko la ka ofisa e leng ka yo
Methodist minister and his brother
ke moriri wa Methodist me muina ha ke motho ha di bora pedi ba Methodist me are che are ke ta obela muina bre hore motho mo mmatho a haole dipule lot ha di pelle han ke tla le di thotse ka ntse o em ho na o tle wa nana ka thaka le le re nka ka tla penta ko a sa khone le ho ngola di tlo la hai di tlo la hai ne le petrol hore ke a hola ke ne sa ke ne ka matho han me impale a bona se ko sa motho se ba ntho eo apo mamele di khaso tsena tsa ke a le mo ka o fela ha tsona di ngotse wa bona me ba ka di ngola le ba di tsheta matshwao di ding ho ba ntse ba di ba le ka ema le tsha tsula a rera ka morao ho rete jwalo e le se fala sa hae mintho engwe le engwe a e buile a e bala a e thosa hantle ya pili ya bobedi ya boraro ya bone ka tsela eo a ba tete me a e lekanyetsa na e se tlile ka fela e se tlile ka mogwa wa se ya le moya ntho engwe le engwe bane le ka Billy Graham le ka bone ya hae le jalo jwalo mo ba ema mono me ba bua ntho eo ho e bala fela ka potlako ka moo ba ka kgonang ho e bala mintho yohle e se e sitisitse ka baka leo ke ya le ka fumana matshwao ka ofela empa bothata ba ka nkete ka kgona le ho e bala ka ka leo me hola nka ngola ruri
ke hola
den ka sitwa we ba ka leo ka ka leo ke mo hau o makatsang ha se wana na
go bona seo a ka re tsanso but I'm grateful to empa ke ke mo tlotlo go kala jwale go ketela selimo sena sa gale go kala selimo se se ke ne ke mametse mola wa thapelo mo ruri ka se ka khotsa falla mola wa thapelo le mono go mamela ntse eo ke ke la pili ke kutwa ke boela ke bua ka mokgwa o bakeng sa molae mme ke ya ke soletse ruri mola wa thapelo ga o tsamaise hantle ke ya ke gola gore ka morana kwana re tla fitlha motlha motho e mo le e mong a tla lokela go tseba ntho e nngwe le e nngwe ka ene pele ba ka dumela mme o simolola a selemo se tala ke batla go fetola ntho eo le o kala mola wa thapelo gotlhe mo modimo a bua le ene motho eno a o tlile motlheng kapa ka ntho e phosa ke tla ema go ena le o tlogela ba bangwe go feta yona goba ka mokgwa oo ga o fitlhele ba lekaneng le a bona batho ba tseba mo ba leng teng le gore ke bo mang le seo ba sientseng empa ba fumana ntho e nngwe e sa tsepamisang gantle le modimo ke yona nako ya go ema le ena gore ena ke yone le a bona ka baka leo ke nagana motlhomong go ka etswa diphetiho tse mmalwa moena leo ga e sale ke dinse mme ke tshepa modimo a tla re thusa selemong se tlang jale ke dumela gore ba na le ditshebeletso mo nakela nna ke le mosing bona mme ke tlamehile go ya godimo mona mmileng wa 62 le moena rabel bosing bona ke utlwisa gore ba tla tshwara tshebeletso ya tebelo mona mme moena rabel o nkopile bakeng sa tshebeletso eo ya tebelo empa ke gopotse ga motlhomong nka gotlela kwano tabernakeleng bakeng sa bosigo boo gobane ke nnile ka leka go ba tabernakeleng ka letsatsi le le lekelang selemo se setšha mme ke ne ke batlile go gotela kwano go ba mmogo le baena ka baka leo ke batla ke tinyetsegile mme ke tla ba mmogo le moena rabel bosigong bona ka ntle kwana 62 mono tlelapeng ya gale e fetotsweng kereke mme e be la boraro bosigo re gotela mona tshebeletsong ya tebelo mme e be la bone re tloa go ya chicago le o tsamaya jalo le jalo go tswelela philadelphia mo mme e ntano ba mose go mawatle And this morning we don't want to go too long because we've got interviews and services go on and say since the last prayer service you've been
here.
Me le ditshebeletso di tswela pele. Me ntse ba ho tla tshebeletso ya ho qetela ya thapelo.
Mona o ke thabetse diphetoho tse tswang tshebeletsong ya ho qetela ya thapelo. Ruri ne le ntho e ba batlang eo moreno wa rona a ka e etsang ha batho ba hae ba kopana mmoho.
Bao ba ga ba ka bitsa le bitso la morena ba 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 kopana mmo
ke a dumela gore o jalo mme ba rapela ke mo modimo a tla ba utlwa a le
legodimong
a re inamise metlhoo tsa rona ke gona motsotso fela jwale re sa sheba go yena go re fa tshusumetso e tlhokagalang bakeng sa molaetsa ona morena o bile setlhabelo sa rona le maatla melekong yotlhe bontata rona mogolo pele go rona ba ile ba o tshepa mme ga baka ba swaba ba dumetse lebitso la gao le e galelelang mme ba lokololwa ba le jalo ka masedi a
phatsimang
mme rona re batadima jalo ka seroki se boletse metlhala lesabatheng la nako karogano ya rona e sia metlhala lesabatheng la nako
Then we see that those who trusted in thee are without one time faith come out right. Though they went through many deep waters and great trials and persecutions, but yet in the end thou did always bring them out more than conquerors.
e le ba fetang le bathui ka gobane e le lentswe la gago ka tshepiso gore o tla etsa sena
mme
re rapela ka jeno gore o tlo tlhonolofatse kerekana ena tlhonolofatsa modisa wa yona moena wa rona ya lokile moena neva le lelapa la
gae Just be with him in this coming year and anoint him with prayer and
le ho mo tsonolo fa ka mokgwa o mong le o mong matafatsa bophelo ba lelapa la hae mmeleng bana ba ntseng ba hola boloka moena never a le mata mme a tlaile mmeleng le ho tsonolo fa kereke ena le setho se seng se seng se ka hara yona lekgotla la trusty ka moo re ba ratang jwale ka banna ba sebele ba kgabane ba modimo le lekgotla la batifone le bona ke bahlanka ba gago ba kgabane le batho botlhe ba kenang mona re motlotlo ka bona morena
just does my heart good to know that this little old pond and weed patch standing on the corner years ago has made a lighthouse to the kingdom of God. And I pray, God, that it'll stand until Jesus comes.
Amen. Made many
great souls that's been in the Lord. Come forth at that day, washed in the blood of the Lamb. And as we open this blessed word of thine this morning, Lord God, turning back the pages to read from it a text. And we know that you alone can give the context, and we pray, God, that you will anoint your word. May it go right to the hearts of the people that will do them good. Make believers out of unbelievers. And strengthen Christians and heal the sick. Give courage to the discouraged. And give glory unto thyself. In order to do this, Lord, circumcise the lips that shall speak and the ears that shall hear.
For we ask that in Jesus' name. Amen. Announcing
a little text that a fellow on my heart since last Sunday. I was speaking upon the wise man coming to see Jesus, the star that followed from the east to the west. While studying that, I hit a scripture, and then did not get to be here Christmas Eve because of jail service and so forth. And then at the end, I thought I would speak today upon the subject of why a little Bethlehem.
And
I want to read out of the book of Micah, the prophet, one of the minor prophets, the fifth chapter and the second verse.
It reads like this.
But thou, Bethlehem Ephrah, though thou be little among the thousands of Judah, but out of thee shall come forth unto me, that ye may be
filled with the Holy Ghost.
The ruler be the ruler in Israel, whose going forth has been from old, from everlasting. I had a spot on the scripture.
Ke ne ke tshwere sebaka sa lengolo mono. Ke ka hona ke sitilweng ho etsa qeto ya hore lentswe leo e ne e le lefe nakong eo.
Of all of the places that is in Palestine and in there is so many great cities and its localities. Cities that are seemingly much more known in the lore of history.
And better glorified.
Why should you choose Bethlehem to be the son of his son? There is many that are greater, and for instance, the historical world of Jerusalem, the proud Jerusalem, the capital of all of
it,
and it's one of the largest cities of
Palestine.
And then we wonder why God would pick on that little bitty town of Bethlehem
for the birthplace of his son.
But as the scriptures have said, what God determines to do, it will be done. And there is God who ordained it to be that way, or it never would have been that way. And there the scripture says in the 15th chapter of Acts
that God knows everything.
And then when we in our little
finite minds begin to think over why
me hape rona ka dikelelo tsa rona tse nyenyane tse betsweng moye re tsala re nahana ho bane moreno wa lehodimo a ka kgutla sebaka se senyenyane jwalo sebakeng sa motse mogolo.
Instead of some, even there was many places you had greater spiritual background than
Bethlehem.
For instance, some of the places like Shiloh. Shiloh was an ancient worship place of Israel.
Shiloh ene le sebaka sa kgale sa Israel sa thapelo. Mo bane ba bokana botse selemo le selemo o fitla. Sebaka se seholo sena mo areka ya morena ene e phomotse teng. Le ho iputa le baka he. Horeng a sa ka a tswallwa Shiloh.
Then there was Gilgal, another great spiritual place.
Ho ntlo ba le Gilgale. Motse o mong o moholo wa semoya wa thapelo. Ho bane modimo a sa ka a mo dumella ho tswallwa Gilgale.
And there was another Zion. Zion was on the mountaintop. And we wonder why that Jesus would not be born then in Zion.
Zion ine le thuenya thaba. Mi ri ipotsa le baka leo Jesu ane a keke a tswallwa Zion he. Ho ba haisale ile pontso e go ya history mo morena a ileng a hlonolofatsa batho ba hae mengwahe.
And it looks like that maybe he would have chosen Zion or Gilgal or Shiloh.
Me ka mo somo ka ba khetile Zion ka pa Gilgale ka pa Shiloh ka pa se sensa di ba ka se kholo mo ho bile le mahlonolo a maholo le dithuto tse kholo.
And there was other great cities such as Hebron.
Me ha ba le mitsieni e meholo e kang Hebron. Ine sebaka sa motho ya na batla motho wa setshabe. Motho wa poloke. Ho be le ra motho Gilead. Le ona se seng sa setshabelo mo. Batho ba neng ba katla teng. Itswe ho ne ho tla tshwanele ya holo ho yena ho hlahela teng.
And maybe if I would have been thinking it, I would have.
Me mohlomo ho la nka ho hopola. Benka motlisa ka Desbania.
Ho
ba teng ine le situlo sa kahlolo. Le sebaka sa setshabe.
Perhaps I would have brought him.
Mohlomong ka be ke motlisa naheng eo. Ine sebaka sa tswalo ya hae ka pa mohlomong re be re tla kgetha e menyame.
But you know, I'm so glad that even just
Empa le a tseba ke thabile haholo. Ha di ntshwana tse sa tirisa leng ka hara Bebele dina le boleng bo bokana.
I believe that it was Jesus that said this, that you pass over and do the weightier matters of
the world,
but pass over the little things. And sometimes it's the little things that hold the big things together. But all in all, the great cogs is turning just a day. Exactly the way God ordained them.
Empao Dima
Zoshe, the Biddy Little Hole,
Lintele Petua, Hunter Fella, come
on, and when we get faith like that and begin to think of who is behind all this, what is the main spring that's turning this economy of God? We find it's the Holy Spirit.
Amen.
Not the man to do it, but in the hands of the Holy Spirit. And he is the mainspring that we can get the rest of the instruments. It'll work just as if it's exactly God's hand. And
then
we'll see that
we would have them.
And then it gives us a lot of consolation today to think that maybe if we are a little girl,
Miho war tidisa haholo ka jeno.
Ho hopola hore mohlomo ha re le sekotsana sa batho. Mohlomo o sa tsebisa hale. Ho le fatse le di kereke tse kgolwanyane tse tshopile.
Empa modimo o sebedisa dinthwana tseo tse nyatse hang kana go tsedi.
For it is also written in the scripture. Bane o ngodilwe mangolo. Se tsabe mohlatswana. Ke thato e lutileng ya tatalona ho le fa mmuso.
What a consolation, and I know that just as sure as Jesus had to be born in Bethlehem,
ke a tseba hore ruri jwalo ka ha Jesu ana tshwanetse ho tswalwa Bethlehem e monyenya ho tla ba jwalo le ka mohlatswana o ntate a tla o fa mmuso hobane ho modu.
And all scripture is given by inspiration, and the scriptures cannot be broken. So it gives us that hope to know that I'm trusting to be one of those flocks. And then we know the story. Most all of us are acquainted with the story of
Palestina.
And we know that the great Joshua was the one who divided each tribe. And it's certainly, if we had a time of about 6 o'clock tonight, to study not only the subject of these things, to get the reason for them, which we do not have, just by 34.
So we have to strike just the high points.
Just the Holy Spirit, you
by the Lord will place the message into your heart and your mind.
Did you know that those potions, how Joshua lotted them in Palestine, was given by inspiration? And those Hebrew mothers of those patriarchs,
every word
is inspired. And on that page, the destination of soul.
Lord, Lord of the immortal,
eternal God. And even those mothers,
once the baby was born, she uttered the voice, placed them, positioned them, and they lived in God's land hundreds of years later.
And Joshua, not knowing that, yet by the same inspiration, placed them exactly where they would be. And Joshua divided Judah's portion.
If you notice on the map, it's geographically just west of the Plain Sea, of the miles south of Jerusalem.
And when Judah was giving her part, or his part rather, in the land,
Bethlehem.
Yet it was there because that Abraham, but it must have been just a little village. So if we read Joshua 5,
how
bala Joshua of San, Utafumana, Unohina, the Messiah, Sustor,
Ekaban, the Hulu, the Sumerian Messiah, Casabo Laudi by Judah, Husaba, Ludi Tuloyana, the Messiah, Messi El Hulu, the Sumerian Messiah, Ebalwa.
And perhaps when it was divided up, that Bethlehem was so little. Maybe just a little house or two. It wasn't even mentioned in
Genesis.
And then we find out that it never actually come to be known, the one that founded it
was Caleb's son. Caleb's
son. Morawa Caleb kiena ya uteile.
Whose name was Salmah. And
Salma.
He founded the Bible said he was the father of it, which means he was the founder of Bethlehem. In other words, he must have moved in there and started some sort of businesses and a commercial in the trading and so that grew it up.
Me ha morao re ka fumana ho hore lebaka la nnete la ona ke hore dina ha tsohle dine di hono hore se tsana se sana se ho milion ka nga ya le boya le bo tshabe into e ka mothule o se ka melang bo mo sitse ngo
and it was the most fertile of all of Palestine
me ile yona eno nne ka o fitse ka Palestina yo ene ile le khama la di jothollo le le khama la koro me ho ina le di tsimo tse kgolo tsa motswana le ntho tse jwalo ho yo karolwana eo ya Bethlehem ka pa Palestina mafelong a province ya Juda
and we find out that it was also became the home of the
merifumana ile ya fetuha le hae la Rahaba wa sehlo la
when Israel had passed over the borderline of the Jordan River in
Israel e haula merinya no ka Jordan
ho kena Palestina
re tsiba pale ya Rahabo wa sehlo.
Let's picture her this morning for a few minutes now as a young lady.
Ha re ka ke tsone sa hae mo tsiem ma lo a jwale ho seng hona ine e mo fumata ga re jana eng e bo madima abi bo itseng bo ne bo tsime di le bophelong ba hae ka ha e ne e le moheteni a ile a susumetswa bophelong bo a neng a bo phela mme hangata batho ba susumeletswa bophelong bo ba bo phelang.
I was in the prisons the other night to see a man who was taking a sip
ne ke etse tshankana bosiu bo bong ho bona monna yana a hlotse mme ka mo tshwara ka letsoho le o tloka le ye
Mika,
kubaning uno ka etsa ntho e kang eo.
Holding me by the hand, he began to speak.
Me o ne a ntshwere ka letsoho a qala ho bua. Me o ne a susumeleditse ho seo a ne a se etsa.
I said, because that you permitted
ka re ka hobane o dumeletse hoo ho o susumeletsa hoo. Ha o a tlangwa ho etswa hoo. Wena, ha o a tlangwa ho o nwa ka re nna ke motho wa methapo ka bo nna. Empa hoo ha o hlokahala.
And this young woman, after she'd got her first hearing of Israel, and of a God who was a God of answered prayer, not only a God who answered prayer, but a God who answered prayer, when she heard that there was a God of miracles,
when she heard that there was a God of miracles,
who could perform miracles? And when she got the first message from two preachers, and there was a scarlet cord bound at her window for protection of her house.
Me ha tamelo gola e khubedu sipen strength sa ha.
Ini tshire to santi ha.
Go bani ana amwetse mulae.
Now I might add here, did you know she typed the Gentile church?
Nka tsa mona. Na le tibile o bana ona ba pisa kereke ya modichaba. Ene ile modichaba.
Me
le papiso ya kereke ya badichaba.
One day heard the message, we were all out in spiritual prostitution.
Go
tsabana
ba uka mulae. Bohle re ne re le ka ntle boetsong ba moya
ye tsa
boetso ba moya kgatlhang le modimo wa lehodimo ka dintho tsa mefuta yotlhe mefuta yotlhe ya diphuteo tse tlhophilweng le ka bodumedi.
But when we heard that there was a God that still lived that could perform miracles,
empa ya re ha re utlwa hobane ho na le modimo o sa ntseng o phela o no ka etsa mehlolo ra amoela molaetsa ka potlako.
There was applied the blood of the Lord Jesus, which made the scarlet
cord. And I said, "Hole,
you know how to do it." Let's see how
little. Let's talk about I like it. Since experience, I can't pepe ne. Mari a pepe so pepe ne.
That's the way the blood's got to be displayed publicly.
Kikamo mari a kame a pepe so pepe ne.
To show that on the inside, something had
happened.
That's the way the true believer in Christ is this morning. On the outside is the display of the blood of the Lord Jesus that shows something touching
you.
And through this, God looked down when the wrath fell and the trumpets began to blow. God seen that spirit of the Lord as a
Midi trompeta di tala di budu modimo wa bona khole khubedu ile ke tle mono ile sopo
hai
sale a khahiswa ke o feta o di mama ke ka bona madi ke le feta o di
ile a bona
ni ha o reke ta ni moya o halalang o reke ke sa le fat ni o hile ta marako a a bo tinya ba mautu a ka ba mashina a mabedi ha o le jo le leng le o ile mo khole e khubedu e o ine ile ke tle te
shows the protection of a true God
to a true believer at what stage you are.
When he finds you, if you just accept that
scar, it means in the Bible.
And then we see her when she was taken in as one of the Israelites.
She fell in love with the man which was a
captain and a prince of
Judah.
He was a captain of
the Israelites.
His name was Solomon, just like the king
Solomon.
And he was a captain, and she became in a great romance with this captain, which was the prince of Judah.
Me ake nan ratana lo hulle mulaudi enwa eo ine ile khosana ya ju mikatelo anyalo kie mika murao ba le fara ba Israel le phete yena le munna wa ha ya ratwang ba phila Bethlehem.
Now you begin to see it open, haven't you? See, it begin to open as we see that in Bethlehem
le tala le bona ha e bule ha ke ya bona e tala e bule ha re bona o ba ne Bethlehem.
Why? Because she believed in a miracle-working God. And as, look what she come from being out of the house of ill fame of prostitution through her conversion
and through her unfailing
faith in God. God
has
you a beautiful home in
Bethlehem.
What a difference. That's the way it does all of us. From the house of
unbelief
and prosperations that you live in such an everything to your highest position in Christ, which is most
important.
From the ridiculous to the sublime. That's the difference.
That makes our conversion.
And did you see she married a prince of the house of Judah, a captain. That captain represented Christ. Tucked to himself
the bride
from the
voice
of the Lord to
the
best place in the land. As we'll get to it later, in our message to prove that it was.
Nothing else can be done. Now, the type of the Gentile church.
And we see that the Gentile church. And we find out they had a lovely home in Bethlehem.
As Bethlehem.
Solomon had established it in
such a great place
of the plains. And how beautiful it is to think of that great wheat country there.
That it would be the place of the world.
And it is true, no wonder Jesus had to be born there.
Making it.
Because he was the bread of life. There's where all the nation come for their
all
rain.
The nation come for
or in Bethlehem.
Bethlehem
that fertile land. And you see the little bit of
the province.
Yet that midst of it. And you see how this Gentile prince
or this Jewish prince taking his Gentile bride back up
to the settling down place
where
they live
We find out through this great romance and great obedience to faith to the harlot Rahab,
she gave birth to a son. Karahaba wa sio atswala Salmoni mora mele bitswala hai ile boa
and we all are acquainted with another
story ba palie golo e hokana dile hokelo lena mona jwala me boa si atswalwa Bethlehem ka Salmoni le swotswa Rahab
and we find out that years later
me rona ri afumana hobani dile mohamo rao Goba Naomi angale na me ayo hujaka leba muabe.
And when they had evilly had mistreated her, and she'd
me a robani kabo khopo ba mutharham. Me unai karuto ba dumeli baba. Me ayo kopa nyale maya mu angadi le lefati nele haraba tu baba.
And otherwise she'd left the true believing church to go out into the world.
Amanja man atu ela Ho kena le fatse nna kwa. Ke khoma hanya le kere ke e itseng ya ba. Ba ne ba dumela hore. Ke ka nngwe ke itoke. Ke mono a lahlelo ke monna wa hae.
And it don't have to be every time in physical death.
Me hangata ya ka ne o ba le fulana. O ka lahlelo ke yena le fula moya. Ka ba lahlelo ke mosadi wa hao.
Better stay on good grounds.
Umpe o dule mo bu o lutile. Umpe o dile mo o tsibang ba ne o khurumeditswe ke ma. Ho sa totele ka mo ba ba mba shebang ka ke. Ba ba holo ha ka ka. Ba ra di tora tsentse ha ka ka ni tsere ke ntsa bo. Ka mo. Ke o pa se holo di lang ka teng. Umpe o dule mo ma di a khurumetsang dibe tsa ba.
You might lose one another. And above all you might lose. Le ka tsana le la hlela.
Ne o di matso o ka la hlela ke morena Jesu.
And we find out then that after her son was born, she also told them, and she returned back because of the Holy Spirit in the city of Bethlehem. At the time. Oh, how I would love to rest here for a few minutes.
Oh, come on, Karata, who have some same Malo Mona. Come on, Karata, who thought a Mona Lun Bonta.
Who's that to tell who would let me get a thing at Hakaka?
Do let us a man.
That's the Yona Nalo,
Yaudu. Kahari Kapakan, who Jimu Kapatas, who would think a Kapaholo son, Horse Fella, do let us a man. Empa Naomi a hopola ho tota ba molemo ho tloalola e kopanya le sefa se seng ka o bani bana 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 le mathata bohobe bohobe ba moya bona bo le siyo mono
and the God will restore it back I will
me empa modimo tai khutli ke ta busetsa ho bolela more dula tsimo eo botswang ho yo
so we find that she begin to long
ka ona re fumana a qala a hlolohelwa ho khutla Hobane ba utlwile ho ba utlwile to seletso e golo ne ha o ka lemoa na o me o khutse ka nako ya hare Bibele e boletse ha ntse fela nako ya kotu
in other words when there was a great revival going
ka mantswe a mang mo ka seletso e golo e ne e haowe ha re bua mo he a khutla ha ntse nako e ho sa sala letho a sina letho me orpa e mong wa basadi ba baraba hae ite ha tla sheba seo ana tlameha ho setela e leng patiso ya kereke ya sejwalejwa ha eba ke tlamehile ho tshelela ka kwana ke tla lokela ho tela ditanti tsaka ke tla tlameha ho tloela menyaka ya ka le dikopano tsa ka tsa boithabiso ya ba wal mme a akamatsa le ya hae mme a
kgutlu
empa setshwantsho se ke teke sena ho ne ho ena le ya bitswang Ruth a ena le ye ngwetsi e nngwe e leng papiso ya monyadi wa boditha ya ileng a aka matsala mme a ke tla tela tsohle ke tla ya lewe
let your people be my people let your god be my god
batho ba heno e be batho beso modimo wa hao e be modimo wa mo o swelang teng ke tla swela teng mo o epelwang teng ke tla epelwa teng
that's it That's what God wants. It's not that borderline.
Get so modimo a sebatang. Ha se moedi o ntho e se gheke. Impa bonit. We nelo bo feleletse musong a modimo. A moa.
And
me Naomi are ke hona go monyamisa hore o mpe go tlela o bae
ke tsofetse
me a ke sana ba rampeng ya me molao ine le hore a emele mora le hore le hona ha ke sana letho ka hona me ya nka fumana monna me ka fumana mora o tabe o tsofetse go nyalwa ke ye o mpe o gutlela go bae empa Ruth a nke ke ka gutla tumelo e tetetri e tsentse mme tumelo e phetheileng e ne e tsene pelong ya Ruth.
She said, "I'm going right with you," and she claimed
ke tsamaya le wena me a mo gomare a itshwarela go
yena
ke tla ya mo o leng teng ke rata ho.
And we're acquainted with the story as it goes on that this great
Melitrapale ha itswala pele gore bua se e moholo eno e le morena wa kotulo o ne a le tshimo nakong eo mme e le wa ha bona ho
mme
itse a fumana Ruth ka ntle mono timeng e nyenyane a kgotla pele letlhokwana ka leng leo a na ka lethonaka le neng le na le koro ho lo a le tshwara ka ma goba e ne e le bophelo Boaz ile morena wa kotulo a laela bakotudi ba hae go mo lahlela ngatanyana nako le na mme o ne a e thonaka gomme ka thabo mme a e tlatsa gore sekoto se segolo motlhang
oo
mme ya re ga Boaz monga kotulo a tswa mme a sheba Ruth mme a bona botshepei ba hae ya ba mo a mo
ratang Where was he at?
Lemoa Boaz o na batisa
Christ.
O na le kai Bethlehem. Ruth o na tile kai
Bethlehem.
O na go tlhapisa kai mono Bethlehem.
See all those spiritual significance to this.
Le bona bo tsoka bo bo se ba simoya mona. Le mothe wa ketalo e kgolo ena e tsahalang. Modimo ka o tsiba isale ho tale.
And she began to a question to her mother-in-law what she was doing. Me akala
buta matala.
Se wana tsene tu sieta. Mitetello. Ruthe a nyalwa ke bua. A gentile married to a prince again in Judah.
Modi chaba nyalwa ke khosana ha.
Dude.
Me a dula fatse a phela Bethlehem.
Oh thou little Bethlehem. Aren't you the least among all the princes?
Oh le wena Bethlehem e mo nyinyane. Me a ha o mo nyinyane ha ramitsi yo se e mo holo ya Palestine. Empa o khatile modimo e o tibo ya ona le ditira tsa ona di tadile mo holo ho. Ho tswa kalo hore mora wa hae a tle a tswalwe mono.
He knows all things and he works. O tiba di thotso.
Me o sebetsa hore e lotse. Me teng Ruth a nyalo ke bua.
And when
Le o ba ne Ruth le bua se banyalane.
Ho la rena le nako ya o kena pali e kgolo ena mona. E leng e nngwe ya ditema tse kgolo ha di tsa lerato tsa mengwaga yotlhe.
Mohla Ruth le bua se bana banyalane.
Mme
le a hopola na. Ha re emise motsotso mona. E ntle haholo ho fetwa mohalong.
Ruth was a Gentile. She had no inheritance with the Jews. Ruth
ene le modicha. Asna lefa ho mojudu. Jolo ka aruna ba ditshaba, risna lefa. Ka hona hantlente Naomi, ili ena ya natla fumana le.
So she had lost all of her first estate.
Ka hona, ona la tsetsi pilu ruo lo tse la hae la ota. Ntso tso tse tsa hae, di rekiste fantisi ya tsha. Ka o le jwalo, yena ona a khaut. Ne a ile a tama.
Now when she come back, there was only one person who could ever redeem her.
Jalha khutla hona le motho a le mofela ana ka lokola le fala ha ile la hlaile. Ile wa madi a habo ya haufilie.
And Boaz knew this.
Ni Boaz ya tiba hona. Kaba ka leo a lokela ho sophisa.
Mo kwa
o iphumanela. Mwanana eno ya modi chaba ile mofumahadi. Ni ona a loketse wetsang.
He had to buy all of the estate of Naomi in order to get in this estate.
Alukela horeka le falotse la Naomi. A ke hona o tsena le seng lena. Itse route ine ile karolo ya le fala Naomi.
Mmo
monna fela yana ka le reka e ka gona ebe wa habo wa madi a hau. O ine ile mola wa topol.
And the only way that Christ could ever buy the estate.
Mmo wa o le mo o Kriste ana ka reka le fala le la se lena Israel.
Ile
ka oba wa habo mo.
Only way
mo fa fela o modimo o no ka lopola morabu wa batho.
modimo ka bona o ne o loketse ho etswa
nang
mme jesu e ne e le modimo o entsweng ngwana bo morabi wa
batho
e ne e le emmanuel a fetoha wa habo
motho
a fihle a inkela sebopeho sa manyoloi empa sebopeho sa mofo ya hlatsitseng maoto mme a phela mme diphokotso di ne di na le mesima le dinonyana tsa sebaka di ne di na le dihlaga empa a sena mo a ka samelang hlo ya hae teng.
He cried, he left, just like other men.
Uneaja anwa.
God.
Allah atea.
Not a prophet. He was God. Because he had to be kinfolks in order to redeem the lost human race.
Hoba una luke tu fetu wa mwana bo muto. Atla lokole morabe o la seileng wa ba ka hona bua
ba
puseng e kgolo enwa mani
Bethlehem
ke ba mo enwa wa habo motho a tswalo tsinte morabe wa ba hono loketse jwa.
And then when this great Boaz
me ya re habo a se mo hole enwa a lokolo a lokela ho yeta pontse ngoro o lokolo tsi fa lo hlela hai le la seile.
So he went to the gate of Bethlehem, that little city again.
Kahona a di khorontsa Bethlehem mutana o hap me a mema ba holo ba motse me motsango a ba tirisa o bane o rekile thepa yohle eneng naomi ane ala hlese kio so ke se ane ala hlese tsona a boela a direk
kicked off his shoe and threw it up before the people as an insult.
Me a rula sieta sa hae me a se lahla ka pela ba ine le tsha ha o ina le motho yana le lebaka la o bua le a ke a bue jwale goba sena ke sehopotso sa obane ke lopolotse tsotlhe tseo a ne a latlhetswe ke
tsone
o go bopa lebitso la more.
And when our kinsman came, Jesus is Nazareth,
me itse ha wa habo rona a fitlhe jesu wa nazareth a tswalotse Bethlehem a ema thueng ya golgotha mme wa mo fea pakeng tsa magodimo le lefatshe e le sehopotso sa gobane o lopolotse tsotlhe tseo morabo wa batho o latlhetsweng ke tsona tlo. Batho ba ka nyefola phodiso ya galalelo jwang le maatla a tsuo a morena jesu a ke ponte ya phatlhalatsa e entswe calvary gore ke lopolotse morabo wotlhe wa batho le tsotlhe tseo ba latlhetsweng ke tsona go lopolola moya wa ro go lopolola mmele wa ro go lopolola tsotlhe tseo a di latlhileng
tolong
molopoli wa habo rona o tlile mme a e tswa nama le o dula gara ro mme a neela pontsho le gore go
phetheile
go phetheile eng ntho tsotlhe di phetheile. Re mpa re tsamaya fela re kena lefelo la rona ga matsatsi a ntse a tsamaya re ntse re atamela hanyane ka hanyane.
Boaz and Naomi, after being married for some time, they brought forth a son, which added more to the lineage.
Boaz and Naomi, who were banyala na kwan,
but
wala mura ya ilen a ekeleta lisi.
Minele obes,
miliena atwala mura wa hai
ineje. Jesse had eight boys.
Mijese aina le baraba rube.
And it was the great prophet Samuel who came with the cruse of the oil. The great prophet who went to Jesse.
Ne ne mo profeta e mo holo Samuel ya tleng ka le tsitso la o. Mo profeta e mo holo ya etetseng Jesse. Mia, modimo o khetile e mo wa baraba hao. Go busa lo seletsa tshaba saka. Ne ile ka morati. Ka morao ja re tinya modisa. Mo mo shanyana e mo nyinyane ya mo kuletswana ya shebang a le mosisani a ile a ti. Ya fita. Go tswa ho e mo holo ho isa ho e mo nyinya.
And Samuel poured the anointing oil on him in the
midst. Samuel atela oli atolo duma hai ponse nya bana ba bobot. Ni abane ba ni hau. Ni apaka o bana modimo o motlotsise o ba more.
Where was that at? Bethlehem. Glory to God.
Mo ine le kai? Bethlehem. Kha nya ho modimo ya o di modimo. How makat?
Where he was a Bethlehem.
Ile mo atlotseditswe mbore.
And it was in Bethlehem where David was born.
Miki Bethlehem, mo David a tswalo tsinte. Mi mura hae e moholo Jesu le yena a lokela ho tswalwa Bethlehem. Ho bani ba atamelana ho. Di pakeng tsa ba babedi bao. Ntatae
le mora.
Mora e mogolo enwa
e ne e se mora fela e ne e le motho le letlhome la Dafisa. O tlile pele go Dafisa, o tla nna ba teng ka mora Dafisa. E ne e le wa ka mela go tloga bohlolegong go ya pele.
But according to the flesh and all the things to be fulfilled, he was the son of David.
He
was to be born years later in the same place
Bethlehem,
but
all
his forsaken city. But all the time that he was working a great life mystery that no one seemed to understand.
That's
the same thing it is in God's Bethlehem today. There's working a mystery.
Who put to a Christel? Who Yasu
something that goes over the top of the heads.
Into everything with my shorts about.
I
can have a book. Who sat to tell us,
the mysterious part of the thing.
Mikaru, so let me tell you. But to oh, they say a whole of his ticket. Never to lapi. Impara, you could see. Have a honu in swap. Have a honu in super.
That's what God was doing in
Bethlehem.
What Judea is working all these little things moving up to come to one great David. Oh, when he was anointed king as a little boy,
he was ready
to
look up and he must have been
something
that was
in
real
to God.
There was a little bit in the smallest of the band. Harabashanana boys, Panaba, whole of our Bakatanan, Bakatanelehan, Karabu Sabo, the Kamukaka Stone Sabo.
But God showed what he looks at. Not the outward of
Impamudimo, wants a Sawa Sheba, Isimpona Haliakan, Impabuka Haribamu, Asheba, Piluahan.
He knew what was in David's heart. No matter how the
crown was going,
he knew what he was
trying
to
heal.
That was a man that was
going to heal. He knew what he
was
going to heal.
That's why he poured the anointing oil
upon
David, which the David, David his beloved. And it was well represented in Jesus, the beloved one.
Mihona ho se o hlabisi tshe hantle ho
Jesu
moradi dine motsenga tha morao morada fi yana tla tlatsa ditlotlo se se tshepisitswe.
This little city of Bethlehem's where this taken place, it was on them same little Judean hills where David
motsana ngona wa Bethlehem ke hona mo se na se etsa etinte
ni
ke udima marala ana a Judea mo da fika a kileng a alo samankuwa hai. Modi di monteng a thamura o manyolo e abinen pina ya ona ya pele o di marala a Judea a o kametse Bethlehem.
The first Noel. Unto thee is born in the city of David.
Pina ya pele o tsaletswe Kriste more motseng wa Dafisa.
Angels first made their appearance to sing. It wasn't at Jerusalem, the big church.
Manyelo hana sa khatla ona la pin. Ubina ine se Jerusalem. Kere ke go. Hape ne se khilga. Ka pa ine se shilo. Mo ba ne ba tsharela borapedi. Ba tumelo e hlophileng ka dinako tsotlhe. Empa ine le Bethlehem mo nyinyane. Mo moya wa modimo o no tsamaya ka tsela e makatsang. Ho hlaisa ntho eng. Ine ile mono.
There where Christ had to come. Was there in that same little city with a king born
that
a virgin outward their first born son. It sheltered and housed in its
fortress. Then the Lord
and
the Lord were
not only did Samuel come to pour out the anointing oil,
Mo Samuel a Satan anno ti uthela oliato empa modimo a thela udima hai lu udima le fadi Kriste more manyelo ya tumisitse o ta hai me a binela badika musiko ngwa le ralla a la tetse ndafika morena dile mo tsenga ta pilu homo na le bona se kirisa modimo ka mo se leng seholo.
He was born in this great wheat belt, which one wheat comes forth the basic principles of life.
He was the
bread of life. I am the bread of life. He that eats my flesh and drinks my blood has eternal life.
Yeah,
and
shall never come into Bethlehem. Bethlehem. Libito.
Bethel.
B-E-T-H. Beth.
Beth.
Beth. Beth. Beth. Beth. Beth.
Beth.
Beth. Beth. Beth. Beth. Beth.
Beth.
Beth.
Beth. Beth. Beth. E-L. E-L is Elohim, which is God.
B-E-T-H.
The house of God.
E-L. E-L is Elohim.
Life is
Mudim. Life is Mudim. Mudim. Mobu hobe ba wophelo bo beilwente
EL
HEM
ipeteri
wela ukhitse L ya hao mo di A ya hao ibulela
teng
kwasa bo hot ka se heber EL hem EL ke mudi Elohim B E T H ke bo hot kapa B E T H B E T H kin
EL is Elohim
Elohim khutsufa
EL jwale EL
E
M. Bread. What was he? The house of the bread of God.
Ibe
the house of the bread.
Incredible hobe bamudi.
House.
Into.
Beth.
Elohim.
God.
Mudim.
Elohim.
Bread.
The house.
Incredible hobe Bethlehem.
Where could he be born anywhere else but that?
Unakatwa loka inkelimo.
But it was here to everybody.
He said, out of Bethlehem shall come. Bethlehem.
There's looking in Jerusalem. There's looking in
Jerusalem.
There's looking
in Bethlehem. Bethlehem.
Oh,
Bethlehem.
God's
bread.
He's God's
bread
master to the world. There he was, born in Bethlehem.
He Bethlehem.
Could be born nowhere else. He was the bread of life that come down from heaven, the spiritual manna.
Me and the buhobe, Bawapil. What are we learning about him?
The bread life.
Manna wamo.
The place where
we are. Bethlehem, Muchawa buhobe. Nalo el buhobe, Bufumanang
wheel. Bethlehem,
Bupewa habuhobe.
Now,
Jesus being the
bread of life. Another great event that I wouldn't forget to call. That was when David was in his She's had the anointing poured on her.
Yemi lingwe. Impalao le jwalo tlolo itsetsu dimayo. Itse ba sewe leng son.
How in the world can it ever come to pass? The devil on both sides driving at David.
Ikaita la jwale kamu.
Diabolo
si masakore mobedi ala le tsa David. A tsabetse tsebo. Le lo hata tle ma hae. Alika we pata, we are not illicit or turn a sabaha,
but the year,
Bam Marofella, Badumela,
Impabana
Bao,
Badumela,
who would him, or El Itabamore.
So is the believers today who's hid out.
Who's on the Kawaji Medica Jay? Papa, you don't want to ask back and we ask back. Impalazal, Batra, El Itabamore. I just want to present that Abama. Receive our ban, what? Ibonala ile hulo ofikapi udina masale ale ka okhila la ka thuko hore pakabu pamu pakai ka sena mi bakanka muta fanki pholene mi baika muta o mu ni jora jwa o le ka ofu sala ntse la mudim empa hona le batho ba dinela mudim ha emeng ka utia ka mo ba kileng ba el ba o yet ho sta tsotela se tang ka paseta maya ba santse ba dumela mudim mudimo o lukile ba tswara matso a sa fetueng a mudi
in the midst of battle in the midst of tears in the midst of sickness
harani to haradi kele haramalwese le le ntshotsotse ba santse ba tshwara letsole sa fetu le modimo ba tsiba ho bana ke morena ya tla ba tuka jo ba tsia me ba ba so me ba ba bitsa ba hala le ba thit ba thit ha ba bitsa ntshotsotse ba di batla empa ba ba hala ba ba modimo ba ema ba tshepe ile tina nya tshebetse ba ka bitsa se tshopa se fodisa ka ba bitsa se gagatha tamastan ka ba so se se o se batla ba khumarela morena eo ba tsiba ho bana o tla kama.
Though they take his name in
vain, me ba soma. Me bita ba tuba dumelang huyena. Di lato, di kakata se sa tituen habe. Ho hao ba khatati la hainya. Ba ema ka niti timenya tebe. Bahali ba nimba emi de dafita. Ba nimba emi hante de shakure la hai. Hola muflista ka nyuluwa. Une aluke la hulwa. Ye ka ho ma. Ba nimba futuwe la ka nga sos.
David and his
mother. Yes, about to kill African rule. Anna, who come out of Jamore? Yes, I can have a city by the philosophy that you don't tell people. It has been this. That's over Fitan Haralon. I hope that you can tell what you are saying. If you ban in Jolly's head, a hall.
They don't tell their congregation.
Ababu Lelipa to Bamukuku Abona. Impahona Lipericano, saying out of Pilunia Mueta Piluani. The Pita Nadi Monu, Missua High, Wahai Ushad. Ine maharing ale shabu ba lista bana mankile monye ke wa karu hanu eo e pakenja da sita le sau
and Saul looking for
me Saul ya batana le dasi ho se ba lista le bo mene bo ana ba lista ba batana le ba Israel di bua ka nako ya pherekano ho batla ho tshwana hona jwala ya fita a thabela ngalong e nyane ena ho se mo ane a ka fita di thobonyana tseo ane a ka itshwarela ho tsona ya ba o nyoloha la hodima thaba ho tshisa hona hara lehlabula leo mohlale ba tabang le leng bohale metsi wa hao o kgagapheile le dipherekano le dithabo di disepelong ya hae mme a ipotsa oho modimo ho ka ba jwalo jwang o thetse o le eo hodima ka ke se ka obane ke ikgethetse empa wena ya nkgethileng.
Why did you come
on pity se wan tedi ka alu saman ku kan te kwana ni wan wan pulela hore un kabela ntho ena ho sebela ka tshaba sa hao me ke mona un pati ste pa ke ntsa melo ho tsaba yeo ne sirela pelo nya hai adula u dimale ralla me a sheba fa me ba fista ke ba ba ne ba keni me ba thirele te hantle ka hara Bethlehem la panyana labo.
Then his little city was under government control of the
enemy. Mutango mutana wa habo o le tsa taolo ya ya musu wa si. E seng o fela empa le ntlo ya ntatae ka sibi. Ntlo ya je. E le tsa gole ya ba flis. Ke tsaba sa habo ene seo. Ke ra ke ya. E le khatsa no le. Mona ene sira se wa se lwantsa. Mona a lwantsa batho ba ke re. Ke seng ka o bana ane a rata empa ka o bana ane a kubelwa.
Many times we're forced to do things
that
we don't want to say.
A real spiritual need.
He's forced to do it. He has to take his side and show his colors.
I'll take the way that the Lord despises me, said the songwriter. Aona a mi monta tinde tsa leo ke le pilaelo a ya pile le morao me a shebile fatse dile e ke le eo ya di mile tse ka ba mashume a mabedi a me tsene tsano ka asmani le u khut ke ya ntata e le mo e le go le ho ke ba flip sa u le eo ka mo se wa ntela
yona
me ke mona ka enwa a di di hanta di pake ya bon bon ka le sabur. Bona na go e go le e o ka yona Israel ane a pshakai ke re ga e pshakai le bupile ne kha bia ka fika e le mo rao mona a sa tlo tsewa ka sietsang empa a tsiba o bane tlolo e le utsu di ma ha.
They knew that an anointing was there. They knew David was going to be king. Hallelujah.
Ba tsibile o bane tlolo ne le teng mo ba tsibile o bane tafika ne tsaba mo re.
Hallelujah.
Ya tsiba o bane mo re na tsaba ma ho ya tlo le hore mo president e tsaba mang. Ke a tseba hore morena e tla ba ma e tla ba more.
No, it takes something to stand.
Ke a tseba ho kusa ntho e nngwe ho e. Empa modimo ntshutse ho kwala mahlo a ka ho di thusa ho tsamaya. Ntshontso. Ke o tseba ka pone eo ya moya kwana. Ke morena ya tla. Ke tla mo sebele.
If it's death, let me die. If it's my family, it's my loved ones.
Hai ba le lapa la ka. E le baratuwa ba ka. Hai ba e le phutho ya ka ya mokgatlo. Ilen thotsos ha ke mo sebeletse ke ka dula ho ye ke ba hale ba modimo ba jole ka ho ye tsa etse u dafi ana ba bile ma so a bona sabule ha tama na ko e fika pae ba hale ba modimo ba tama ja ba le malala la u
the enemy says you have to take a little bit of peace so
o ka me le u tupa hanya o khema le ba
There's the enemy. There's the warrior.
Oh, what if we have a little
bit
of a
hole?
Oh, there's a warrior.
Oh, you know such a thing as divine healing. That's what you think. There's no such a thing as the bad thing.
The Holy Ghost has passed on.
That's what you think. The Lord needs to see that you're just too late to tell me about it.
They knew the anointing was on that little ruddy-looking fella.
They knew he was going to be king. But David
and all of them were going to be king. I can imagine, just watch him a minute.
Goes back out there and sits down there and thinks, my own beloved city Bethlehem.
Look at it there where the great prophets take place. Where my father's 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 father
was born. Where my great-great-great-grandmother
was born. Under the earth. Hore hole kwana ntho e motlolo ine ile ke a make it an nalo yabo mito teng jo shua a bea mo rawe hante ka o ye e ka ye na o tsaile ntse tsena jo se mona e tla meile jwa ke ke mo ditse wa di ya ba o tsala o li so nya ke ka ba mo re
di mera hoe amen then he goes back and looks down there and thinks way down there in Ramallah city where I was born that little brick where I was with them good old days.
Kala mulimu Muhammad metuditi akashiva murao metenya bone ya kha mutabale malwa ibatikani aharana aya kolo kanthe mona
aden
mata mudimo abadiela fasi baba ba hasa kametsi sifahlo kala mulimu huluna mabaptisu sheba murao mole twante lelo luna baba ngo luna penta fasi sheba mole twante
han
antwa ile masoma fuweru mona.
Oh, I can remember the nights I laid out in the hills.
I can remember when I was a little bit.
Yes,
the
mighty of the shadows of death, how dear will you move thou and bring me. Oh, my. Here he was on both sides. Yes, the mighty of the shadows of death, how dear will you.
Etenya khale munati musamoya uno dutu dimaka musamudimu no enalin ile kabina tshonto ta hai ile ke khadi tsakien sa o bula kana ko engwe mosata wane ya khale ene nyilu nyilu wa usemho me phamula engwe ya dinkusa ya wa moya wa mudimu thewa la dimaka me ka tshwara me ka roba ka dikoto ke sa o pula twelo eo.
Oh, I can remember the heat of the sun went down.
Me ka bula.
I remember when I sang his praises in my childhood days.
Oh, God, take me to Bethlehem.
Oh,
God,
take me
back
to my first love. Take me back, give me back my shepherds. Give me back my shepherds. Give me back my shepherds. Let me go home back to worship him.
Sometimes
we think that we're in the heat of the battle. Something's got to be done. We were born as one of those men that were
going to
battle. I was born as one of those men that were going to battle. And you couldn't get around the place nowhere for people to stop that kind of thing.
Oh, it's not William
Branham. You're a preacher and you've got to do something. Yes, sir, there's got to be something different.
The
time's on. The
battle's on.
The heat is on. The battle's on.
Now we are Yabat, Emuli Emuya Manuan Angodilwe, Buke, Valena Waiki, Yapita Lipita Kanata High Shores. I have been in the Rao Mianaha. Oh, Litatina Chisalena.
Oh,
which is Hakaka. Oh, Saule Asuka, Asaka, and Nayena, Asuka, and Mabutuka, Kama, Kama Tuko, Kama, oh, Miki Runavana, Dutimulo Mualaha. Mila ole jalo all ya kolo e uduma ho ka ba jalo jwa o mudimo ho ka ba jalo jwa o ikan kanone
then his mind goes back to way ya ba ho kulo wa hai ke tla murao
wa chala meta kwana di khoron tsa Bethlehem si di ba se te mono
ho
mo se metsi a kang metsi ao
ya tsiba palestina
le metsi a mang a mabe bana le metsi a mabe mi ba bile bana le tebelo ya metsi a ma didini karao mi buhulu ba bona ke metsi ana le kalaka e ka bolaya mo.
But Bethlehem is a water city.
Impa Bethlehem ki province ya tsukitambe. Ha.
There was no water. Ne ka ka
Bethlehem ana le siyo. Ya pita na na ha. Ha ke ntama nkuwa ka miki ka ho se. Ke ne ke tsita si dibe se o sa khale miki. Oh ana le maphod. Me ale mo nat. Me a tsmala nyora ha kaka.
Nice throats are going yet anointed. Oh, if I only had a drink of water.
Jale mitso ayo so khathala athi utlotsi
o
holang ka fumana metu jale dina tata ha me a hoile ka tepelo ni ha o hola motho aka boela a ntse ka metsi a tsang sibeng se o sa khale se Bethlehem.
Oh, aren't you dreaming of all his childhood days? Oh, Ethan, I love
the camera too. Oh, Tabu, when I'm behind the cardi school, we found a rich man who can tell me water. Oh, he came to a country that made the other Bethlehem.
Now his warriors cannot interpret his
thing.
But brother, they loved him with all.
Ani mamu rata ka so se se ubona. Taka si hai eni ani ka ufidi se ubona ine litai. Baba raro wa dina tata hai se se mata banyenyele baba kani ahelo.
Miba
force baba kunyele. Di mile tse mashuma ba di ametse mehla
David is going no doubt
ya fita ba sai ke le pila ile wi dai put ba kai ba ente ba ile ka ana ba tibile o ba 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 pila ba bona kotsi ba ka hara di tina tali fu hand hande hara di theko tse mash sa di mile tse mashuma a mabedi ametse mehla ba tshetsa maraba ka hosh mi di sabule di a tshedima di thebe di a thathareng empa monna wa ha bo bona monna e ba ne ba dumela o ba ne tla ba morena o ne a batla metsi. Oh, moina ke a iputa na e bengna ka kajeno. Ke ikemisetsa ho fosa ho kgethola tsamaiso. Dipelaelo le ho sudumela. Ho hlasimoloha ka pela sefatlhego sa morena. Ditakatso tsa hae. Ditakatso tsa hao tse nyenyane ka ho fitisisa. Ha e ba e le Afrika, India. Ha e ba e le hara sefatlha. Hohle moo e ka bang teng. Ditakatso e nyenyane ka ho fitisisa hara tsa hao. Morena, ho nna ke mola.
Death don't mean a thing to me.
Bifu harle re lotho ho ni butu hello seo ke le sona seo ke tla ba sona ha se bulele letho more ke phedisa ditakatso tsa hao ke tsona dinata tse emeng phakolla hae.
If they call me holy roller, if my name is scandalized,
ha ba mpisa mo haleluya ya thethe ha halibi tolaka libe wa ham ya ba kan thaka straten ha una takatso ya ha hun ke mola ke le le solo la ni.
What did they do? They fought. Ba ile ba etsa
palwana ba phunyele. Ba ba fika sikileng seo. Ba ina ngo ya metsi ba hu. Me ke bana ba khutla ba ntse ba lwana. Ba hlata ka ole le tsena le ka ole le tsiya. Ba ba fika ka plus pata sa dafi.
O
re ke mwana mongame. O khidi. In monna yana totulu. Monna yana khwe ke kereg. Monana khwe ke mure. Monana khwe ke ba flis. Monana khwe ho ke mo somo. Empa se tlhotswana sene se molate. Ba tibile ho ba le ke morene ya tla late. Ka je ni ke a ntse. Ke nna le tshoka tama he. Re ha di kereke tse kgo. Na le di tshoka tama e mo le di tshotso. Re a mo rorisa ka mokgwa o. Empa Jesu o itse ka dipelo tsa lona le hola le nna. Ka ba le ruta di tshotso tseo e le melao ya batho. E le pela moyo ha la ngwe. Mi o tse ntoka ha ra kereke o sipa boteng ba Jesu Kristo. Ba tla o raela ka ntle o monya.
In vain do you worship me.
Ba ntshebeletsa le fela. Ba rapela empa ke le fela. Le ruta thuto e o neng ditlwaelo tsa batho. Empa di teng dinata tse dumelang ho yena. Dinata di teng tse emang le yo. Ka kutlwiso ya moya. Jwalo ka mane Bethlehem e monyenyane le ya bona. E hlile o ne o le jwalo.
David picks up this bucket of water. He looked at it.
Ya fita nkang khoene ya metsi ya tadima. Me bibile buletse a ile a itshollela mogumuri. Morena nke ke tshibela ho. Ba ne batho bana ba. Nna ka tsa hao di be ile mo phelo ba tsona kotsi. Me ta phunyela tsa ditheko tsa sira. Ho ya kena kwana le untlisa tsa metsi yana. Ke madi a batho. Nke ke ka isa ho. Me metsi a monate ana a o ba be ile mo phelo ba bona kotsi ka ba kala ona. Me ba phunyela ditse ditheko tsa sira. Ho ya kena kwana le wa fukulo wa fumana. Da fika a tshulela fatshe le nyehelo ya boithatelo ho more.
It wasn't me.
Ne se mo khopa. Ne mpa ile o phethatsa mangwa.
Ho ba ne
ha Jesu. Ya tswang ba ke ha ile bo hola ba uphi hape ke metsi ya uphi
sure what did he do me we die ta
o ne ba di tsho da fita lo di na ta mo ho ba ine le more
me
ile se na ta se tle me sa phunyela tsa di theko tsa se
amen conquered death hell in the grave
amen ho hlala le fu di hela le le bi Ya Emmanuel, badibi ba inwa ntsa sa khubuleo, bala sa dikoli tsa bona tsa mola, ika hona tsa lo Bethlehem, ika hona ana lo kela ho, bani ine ile itsa bo ho, bo ho ba o phi, ine ile si si ta me.
What is the waters of life?
And in Jesus, Messi ya bo phi, ni ka o Jesu uno ina le bo ho ba o phi lo le Messi ya bo phi lo mo. Ka ba ka le ona tla me ile ho, le o tswalwa Bethlehem.
Thou Bethlehem of
Judea, how many nyanya haramarena ohle amahol umureri atwaile ile ya munyinya ompa ole thakale le nyinya
the ruler which is
impa ho wena o tlatswa motsamaiswa wa mohulu ho ho tlwa bohlelong ho isa bohloleho ditla tsa ha isa le ditile le kamisa.
That's why he was born in Bethlehem of Judea. He is the bread and water of life, which is the two essential things. And in doing so, I want your undivided attention. Have you ever been to Bethlehem this morning?
If you have never been
to Bethlehem,
it was called Ephrata of Bethlehem.
Ephrath means
Ephrata ke hore motso. Etswa ho lentse
H-E-M-P means a root.
Ke hore motso.
And the old ancient district there was called Ephrath.
Mistre ke sa khale khale mo no se se bitswa Ephrath. E leng hore ke talo ya bophelo.
Christ said, if ye abide in me,
Christ we say, hallelujah,
and ye are
Samurara, Meluna Maka.
He's the root of all life. If you've never
come to Bethlehem,
come this morning and receive him as your Savior, and he'll forgive you of your sins.
Will you raise your hands to him and say, Lord God, be merciful to me now, I now have come to Jesus with all my heart.
I come to him, the Word of life. I now accept him as your personal Savior.
The Lord bless you, the Lord bless you, the Lord bless you, the Lord bless you.
God bless you.
I now come to nothing but
I have not done it.
Kamo Bethlehem nyana e munyinyane hara yona yo
u
profeta we buletu jwa ana ha u munyinyane hara marena wo
but it so pleased God to
empa o khatile modimo ho ntsha kilo nyane e sa tsibisa leng eo motsamaisi wa Israel
Lord God out of a little group of
morena modimo stopense se munyane se o sabatu ba satitweng ka gole e se karlate ya madi a morena Jesu o tantsa ka stopa se o kae kae morena o phare ba le fatshe lena Christ hape ya ka busa di tshaba tshohle ka le relatsi ya o rapela ntate modimo
buruto
ha o hele emule emu wa rona ya le nteng jwale Mereke rita Bethlehem wa hao. Oh, tlong lona ba lutileng. Mentse re bina. Tlong Bethlehem. Moren. Ha ba tshaba bona ba ne ha shuya kwa na mutaneng. O kana ko engwe ineng ile papi. Empa ke o ya bonneti Jesu Kristo. Bo hobe ba mudimo le metsi ya bophelo. Bana ba phamisitse matso a bona a ko ba amohele mmuso wa hao hona jwale morena. Gobane ke ka tumelo ya bona ba mo amohelang. Ke ka tumelo ya bona ba phamisang matso a bona. Mme ke ka tumelo ke dumelang gobane wa ba amohela. Ba boloke Bethlehem morena. Bo ba sa tlo hlola ba lahlea kapa ba ngala jwalo ka Naomi. Empa mohlomong ha dinako di ba thata ba ke ba dule Bethlehem. Ho tla itukelwa ha nako e ntse e ya. Fana ka sena morena. Jwale ke o rapoela ho hauhela ba kulane ba mahlomoleng. Ba teye mona morena. Ba hlokang kamo ya hao e fodisang. Oh morena, o ile a buseletsa Bethlehem kganya ya yona ya pii. Wa e buseletsa mehleng ya gatello. Mohla e ne e kula. Wa e buseletsa hantle. Mme wa kgutlisa Naomi ka nako ya
harela.
Mme jwale ntate, re o rapela ho kgutlisa Naomi e mong le e mong. Ye muli e mong ya ka hare ka mona ya hlokang. Ke a rapela, oh morena, e se le nako ya harela. Senkwa se seholo sa harese se kileng sa bona se phikolowa, se theoha leralla, se kena diahelong tsa sera. Ke a rapela Modimo hore o tlo kgutlisetse senkgwahadi seo sa harese ka hara moao ona ona jwale, le hore e tla e be pheko ya mafu a batho ya sedi, le ho fodisa motho e mong le e mong ya dutseng ka pela sefahleho se halalelang. Ke utlwa fela morena, mohlomong empa e le maikutlo a ka fela, empa ke utlwa hore bohaufi ba hao bo ka hare ka mona hona jwale. Ke a dumela gobane o teng
mono.
Mme ga ke bue sena ka baka la batho, wena o tseba pelo ya motho. Ke a rapela morena gore ka mokgwa o itseng ba tle ba tshabelwe ke pono o seng ona jole ka dinatla tseo. Bo ke boholo ba hao bo boholo, maatla a hao a maholo, boteng ba hao bo boholo, wena seo leng sona mora Modimo morena, motlotsuwa gore o magareng a rona.
They'll catch the glimpse of it in their souls and be healed of their afflictions. I pray this prayer as I place it to them in the name of Jesus Christ, thy Son. Amen.
Batla chabelo ki khabanyo ya yo meng ya bona. Mi ba phekulwe mahlomola a bo. Ke rapela thapelo ena. Ke sa ba hlaisetsa yona ka lebitso la Jesu Kriste, mora wa hao. Amen.
I believe.
Dumela Modimo. Mantswe ha yo ho dumela ho bane karolo yo hle leng tla ha e budile tso ka khalale. Ke dumela ho bane yena ha si ke ne ke le teng. Empa ke ntse ke le teng. Bo tembo phelang ka me. Ke dumela seo hona jwale. Mahareng a batho bana mona. Wena ya phamisene tsola ha o iphumanele kereke. A kokolobetswe. Lebitso la Jesu Kriste o ntse o bitsa Modimo. O ntse o hlatsuwa dibetsa hao. O ntse o dumela hore ho kgutla ha hae ho potlakileng ho tiile le hona. O tla hla ho kgutleng ha hae la
bobedi.
Hape ke dumela boteng ba hae bo leng teng mona ho phekola ba kula, ho phedisa ba hlokang. Hantlentle ha le seo ke o rapelwa ka bonwe ka bonwe. Ke bakile taba eo bosiung bo
bobe.
Ke ne ke batlile ho ba bontsha se etsahetseng fela. Mohlakanyana o na le teng ya dutseng ya ntshebileng hantle hona jwale. O na tekile matsatsi tsatsi a robetse diphateng. Metsi wa hae o ruruile a sa kgone ho ja kapa le lele. Feberu ya hae e tlikile haholo. Mme o ne a laetse ntatae le nna. Romela, bitsa moena Branham a tlo nthapela. Mme ka mokgwa o itseng ba sa batle ho nkgathatsa hoba ke ne ke le maphati. Mme ya ba ntho e ntataisetsa lapeng la bona. Ho sa dutse mono ba leka ho tlisetsa mohlankanyana sejana. Se tshetse mahe a bonolo haholo le ntho e nngwe le dinawa tse bonolo tse kgotilweng. Mme o ne a leka ho kwena a di pitisisa ka mahohle ho nka e monwana le ho di sila. Meno a hae a ruruile mme boladu bo phekotseha. Mme o leka ho di tshata jwalo ka monwana wa hae. Mme o leka ho di theolela mmetsong wa hae. Mme a loma hang kapa habedi. Mme ke a sa kgone le ho tswela pele a di
tshwela.
Ke ne ke dutse mono ke sena thapelo. Ho na le ntho e
nngwe.
O ke ke wa bolella mang le mang se etsahalang. Tjhe. Ba re morena morena. Mafelo a selemo a atamela jwale. Ho na le ntho e nngwe e tlang. Ntho e ntjha. Ntumelle morena. Na ke yona e. Na ke yona e. Mehan fell high to yalo, midwale kiri, kapilu nyaka jwale, kiati ba ubani utemo, mshanga nyana eo aisha lecho, aluma hap, ulumu hap, ulumu hap, ulumu hap, abas kiela siya nasa haimp, aikena koloin, ya hai, mi aikela.
Oh, he's God.
Oh, kimu dimu, ya bon, butemba hai, butemba hai.
It just lets him be present.
Kio umulisa fela hori abete. Mushabana bakata ka foto ene au katela ke mura ura mushakine ke mona a ene mona ke ka share ka kana ha be ke mona ne nyolo ila morena di ntontse me ke a tsiba ho bana ine ba batse empa mohla ana a katlatsa yena mohlango e ka ba hore ya boraro miso antus me am pulela sewe ine ka ba sona le o ntlhalose ka yo e mponsa di ntotse ke ho yona ke o tsineng ke sa ka di bona ka ya ka sinka me ka sheba me ke o mo ene le teng ke so e bone pi o ntse yo ya kapesa kama ikuta makata matsiri botseba o bana o
tee
yena mo alente botemba ha ifela ni botemba morena bone bo etetse mono o phekola bakuti botemba morena bo etetse kwano o phekola bakuti botemba morena bo etetse kwano o khodisa ba ita botemba morena bo kena hara batho ba hae mi yena ke Bethlehem ya modi o na le bohobe bo bongata le me ke thabile a ho o na le re hai ni mo rena le sibaka se o re ka tamo sona bo ja le o phila ka me.
Now the Lord bless you. Got something
you want to say? Let
us stand to our feet.
Una ntho ba tlangwe bua mwena ha re meng ka maoto a rona ni ya rena ya khale e khalanya.
Take the name of Jesus.
Baba kai barata murena. Hare le bone le phamisetsa matso a lona hudimo dimo jwale. Le sa phamisetsa matso a lona jwale a thole. Me le tshutana le motho a haufi le wena ka matso hore modimo a o hlonela lefatshe mojaki. Modimo a o hlonela lefatshe. Ke hantle. Into ba ka mathoko ke hantle. Ke hore le tle le tsebane le motho e mong le e mong. Ke hantle. Jwale hare le laleng hantle mahodimo. Me re bine thoko ena jwale.
Take the name of Jesus with
Jwale le hopole